abakugu mu byobulamu bali ne suru nti Uganda erina okusobozza okukendeeza omuwendo gw'abaagalana abalina obuzibu bw'obutazaala ng'essira liteekebwa ku bisinga okuvaako ekizibu kino. Ebibalo bya ministry ey'ebyobulamu biraga nti abaagalana wakati w'ebitundu 15 n'ebitundu 2 ku buli 10 mu Uganda be balina ekizibu eky'obutazaala. Akulira eddwaliro li Women's Hospital International and Facility Center Samuel Tamale Sali ategeezezza nti oluusi n'enneeyisa y'abantu omuli okunywa omwenge ogusukkiridde ku ssendi embi bivaako obutazaala. Sali ategeezezza nti olw'okwanganga embeera eno, eddwaliro lino li Women's Hospital International and Facility Center lisse omukago n'aba AAR Insurance olw'okusembereza abantu obuweereza naddala abaagalana abalina obuzibu obw'okuzaala. Akulira AAR General Insurance Christine Nasuna ategeezezza nti okuyita mu ntegeeragana eno baagala okukendeeza ku bisale eby'obujjanjabi n'okuwa abaagalana omukisa n'essuubi okufuna abaana.
Omutendera ogwo gwayitamu okuzaala omwana okufuna omwana gwa bbeeyi oyinza okusanga olira okusembeza ewala gange olw'okuba nti olina insurance ne AAR bajja kusalirako 1 ku 10 kwezo esente z'ogenda okusasula. Lwaki? Ebintu bye tuyitamu bingi ennaku zino. Mu kino kye tugamba kiri nti twagala buli famire efune esanirye zadde. Famire nyingi tezirina sanirye zadde kubanga esente ate n'okutuuka ku bakugu nakyo si kyangu.